ciidamada dalka Mozambiq oo ay taageerayaan xoogaga Rwanda ayaa axaddii sheegay in ay mintidiintu qabsadeen magaalada dekedda leh ee Mukibao da Baray oo ku taala dhulka gaaska qaniga ku ah waqooyiga dalkaasi. Wasaaradda gaashaandhigga Mozambiq ayaa xaqiijisay qoraal hore oo ay ciidamada Rwanda ku qoreen Twitter-ka, kaasi oo ay ku sheegeen in ciidamada isku dhafka ahi ay subaxnimadii axadda la wareegeen gacan ku haynta magaalada. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo koobaya warbixin ay arrintaasi wakaaladda wararka AFP ka qortay.
Waxa ay hadda maamulayaan dhismayaasha dowladda dekedda, garoonka diyaaradaha, isbitaalka iyo xarumaha kale ee muhiimka ah, ayuu yiri Koronel Cumar Saranga, afhayeenka wasaaradda difaaca oo u warramayay wakaaladda wararka AFP isagoo jooga magaalada Maputo ee caasimadda Mozambiq. Magaaladan dekedda leh oo ahayd halkii ay ka bilowdeen weerarada kooxaha Islaamiyiinta ah sanadkii 2017 ayaa ilaa waqtigaasi noqotay xarunta dhexe ee xagjirinta xiriirka la leh ISIS oo gudaha dalkaasi looga yaqaano Al-Shabaab. Mozambiq de Braya waa halkii ugu dambeysay ay muqaawamadu ku xoogganayd, waxaana dib u qabsashadeeda ay calaamad u tahay dhammaadka wejiga koowaad ee howlgallada la dagaalanka kooxaha wax iska caabinta, ayuu yiri Colonel Ronald Rawivanga oo ah afhayeenka ciidamada isku dhafka ah. Ciidamada Mozambiq ayaa la daalaa dhacayay inay dib ula wareegaan maamulka waqooyiga gobolka Cabo Delgado, halkaasi oo ah mid ka mid a mashaariicda ugu weyn ee qaaradda Afrika ee gaaska dabiiciga oo lagu qiyaaso adduun dhan $20 bilyan oo doolarka Maraykanka ah ayna maamusho shirkadda tamarta ee Total ee laga leeyahay dalka Faransiiska. Rwanda ayaa 1,000 askari bishii hore u dirtay si ay u caawiyaan militariga Mozambiq. Toddobaadkii hore ayay sheegatay guushii ugu horreysay tan iyo markii la daadgureeyey ciidamadeeda, iyadoo sheegtay inay ku gacan siisay ciidamada Mozambiq inay dib u qabsadaan Awase oo ah goob yar laakiin istaraatiiji ah oo u dhow Mozambiq de Braya. Ugu yaraan 800,000 oo qof ayaa guryahooda uga barakacay colaadda ka taagan gobolka, iyadoo in ka badan 3,000 qof la dilay oo kala bar ay yihiin dad rayida, sida ay sheegtay xarunta Aglet ee la socota dagaalada. Waxa aan sii wadi doonaa howlgallada amniga lagu xaqiijinayo oo si dhammaystiran loo adkeeyo amniga deegaanadan, islamarkaana ciidamada Mozambiq iyo kuwa Rwanda ay u sameeyaan howlgalka xasilinta, taasi oo sahli doonta in dadku ay dib guryahooda ugu soo laabtaan, ganacsiyadiina dib loo furo, ayuu yiri Rafwinga. Ciidamada Rwanda ayaa 9-kii bishii July loo daadgureeyey kadib booqasho uu bishii Abril magaalada Kigali ku tegay madaxweynaha Mozambiq Filipe Nyusi. Waxaa 7 kadib iyana ku soo biiray xoga ka socda wadamada dariska ah, kuwaasi oo ku howlgalaya magaca urur goboleedka 16 dal ay ku midaysan yihiin ee ururka horumarinta koonfurta Afrika ee loo soo gaabiyo SADC. Botswana oo madaxweyneheeda Mokgweetsi Masisi uu si cad ugu ololeeyo baahida degdega ah ee xasiloonida gobolka ayaa noqotay waddankii ugu horreeyey ee SADC ka tirsan oo ciidamo u dira, waxaana ciidamadeedu ay dalkaasi gaareen 26-kii July. South Africa ayaa iyana 28-kii July sheegtay inay daadgureyn doonto 1,495 askari. Maalin kadib Zimbabwe ayaa shaacisay inay direyso 304 ciidamo aan dagaal geli doonin ah, laakiin tababar siin doona guutooyin ka mid a ciidamada lugta ee Mozambiq. Midowga Yurub ayaa isna 22-kii July si rasmi ah Mozambiq uga hirgeliyey howlgal militari si loogu tababaro ciidamada xoogga ee dagaalka kula jira kooxaha jihaadiyiinta. Bortugiiska oo horey usoo gumaystay Mozambiq ayaa qayb ka ah tababarka ciidamada Mozambiq, waxaana khubarada militariga ee ka socota Lisbon lagu qiyaasayaa inay noqon doonaan kala bar howlgalka AU ee dalkaasi.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintii ay AFP ka qortay ciidamada waddanka Mozambiq oo taageero ka helaya kuwa Ruganda oo axaddii sheegay in ay la wareegeen magaalada Mozambiq ee de Braya ee waddankaasi ee iyadu gaaska hodanka ku ah.